kwange kusanyuka amaso kukamulisa ekiro kyange walikioleta mubulo bange ekimpulira nti ndi mulungi nga nawe bulili abuli lunaku nkuchukira newe mba wala omukwano kundaga kubo omusayi kwange kwenyumirwa bwensanga etobuuzili omumutima kwange nze nkulinda nze nkulowoozako omukwano gwo kundeka nga nyimba kwagala nnyo buli kaseera kwagala nnyo kwagala nnyo kwe gwe nsaba mu bulamu bwange kwagala nnyo kwagala nnyo oh my love kwagala nnyo kwagala nnyo kwe weka bono mpereza ku mutwe ng'ompereza emirembe kuba n'essanyu erisukka mu bigambo empulira yange etwale talo bwe kudda okumpi n'ennyumba y'omutima gwange tewali nsaasaanya ya kkubo nenene gwe oli wansi senze mpangula nabadde nzekka naye kati nfuunye omuntu agenda nange mu kiseera kyonna nze nkulinda nze nkulowoozako omukwano gwo kundeka nga nnyimba kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala nnyo buli kaseera kwagala nnyo kwagala nnyo kwe gwe nsaba mu bulamu bwange kwagala nnyo kwagala nnyo jendi omoyo kwange gujenda muddagala lyonsanga obulamu mungeri yonkwata manya mungeri yonsanga ekisa kwagala leero jakukwagala henkya kati n'obugumu bwaffe tebujja kuvaawo kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala nnyo kwe gwe nsaba mu bulamu bwange